magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaya waliba ka nool dhalinyaro badan oo walbarati haanas oo xilligan iyo baahinyaha inuu helanga shaqooyinka filan oo dhakanta aqoontiyo boqolalka dhalinyaro ee shaqooyinka ka haysta magaalada Baydhabo iyo intii oo badan isugu toobi gobolka inta hirtina hansho oo shaqeeyo ya in la mid ah waliba shaqlaanka ina magaalada Baydhabo hano kumidee dhalinyaradan ka nool magaalada Baydhabo ee walbarati iyo waliba fursado shaqo ay ku helena xarumo caafimaadka gaar ahaan maalmo iyo dareeran talaalka booliyada hadaba hano kumidee dhalinyaradaasaya oo la hadlay Arlaadi Radio ayaa in sharaxi fursadan iyo helanga
dhalinyarada meeba inta shaqo wur Edwin ee sababta dhalinyarada meeba hadda Soomaali meeba ku jirta dhamaan dhalinyarada meeba iska amareen dad oo meeray oo shaqeeyaan bala moondarmad idinka badati soo marka meeba nagadaas dhalinyaradan shaqo waranaado korti laakiin dad meerkoon shaqo wiin iyo meerkoon laakiin meeba baradaayna sida dadka dhex galaayaan isada barada madii shaqo halan oo iyo meeray ku faa'iideysadaan ee baradaan sababta haddii meeba waqti hore kala haas idadoo go'dhabaas meeba walbana aqbad badan kulkulumaas marka saasan ku faa'iideysaa dhalinyarada meeba ka shaqo warnaatay arkoran soo la saneeyay meeba ku jawaabay dhalinyaro badan yaa ku qayb qaadatay sababtoo ah geeka wadanka meeba ugu dhaxaadna dhalinyarada soo marka meeba wadayna badan ku ibaadatay arko tiridoon inay sheego korna saasan in ku jawaab fadhi
ha bay leeyahay shaqo awr wiin ee sababtoo ah may leeyahay dhalinyarta inta badan baala muundo aan weyn ku faa'iideysaa ana may leeyahay in iyo ka toobaradan yaani oo may leeyahay kana shaqo ahaan ka shaqo baradan markan fursadi yaraan eto maadaama baalmoondnimo ee may leeyahay inta badan dhalinyarta baalmoondeeyin shaqawur faa'iideen eto waan intii ku faa'iideysan may leeyahay hoba la fiiriyo may leeyahay in ku badan ada dhalinyaro boqolal qof ya ku faa'iideysatay iyo wala ku sii badan waayo way balan baahin yahay qayb badan oo wacyigelin ay sameeyaan oo na talaalka leeyahay ku jira markan saas dartay waan baa arkay ilaa iyo boqolal qof ya ku faa'iideysatay misana may leeyahay nasiib aan helayn inuu macnaa ka shaqeeyaan ama shaqo awrun nagad
ha salary jara laakiin salary haddii la sheeko oo lama lacaymo kor lama qaho kor mee habu isku yaraado laakiin meebano tiiriyay su magal galkan marka meeban ku faa'iideysana ama adeegsadaana sida amal shopping kan shopping aan soo soobsan dayre la isku yimid meebo hoogo yar meeba la faday inta islaas naasta ana waalidiinta meebo waakii tiirbel waakii tacbeer meebo ku fadaan meebo ku sugaayna ada yar erikee in shaqeeyahay adiga ka soo baaso aan jeerada maraas ay intan jeeda ka rasmi majeeda shaqeen jeed marka nanka maamadii ka ogaaytay marka ka shaqan kala haasi yana me fadaase hoo maam aan shaahid aan ku ogaaw marka walaal yar oo maamadii adasiisal ku hayeen leeb marka meebar koray salary ku